Isifundo 39. Inkosi yokuqala yakwa-Israyeli. UJehova wanika ama-Israyeli abaholi abangabahluleli, kodwa wona ayisefuna inkosi. Athi kuSamuel, "Zonke izizwe ezisizungezile zinamakhosi, nathi siyayifuna." USamuel wakubona kungalungile lokho, ngakho wathandaza kuJehova. UJehova wathi kuye, "Akukhona ukuthi abantu abasafuni wena. Abasafuni mina. Batshela ukuthi bangayitholi inkosi, kodwa kunezinto eyozifuna ngenkani kubo." Ngisho noma kunjalo, abantu bathi, "Asinandaba. Sifuna inkosi thina." UJehova watshela uSamuel ukuthi uSawuli ozoba inkosi yokuqala. Lapho uSawuli evakashela uSamuel eRama, uSamuel wamgcoba waba inkosi ngokumthela ngamafutha ekhanda. Kamuva uSamuel wawabizela ndawonye ama-Israyeli ukuze wabonise inkosi yawo entsha. Lapho kudingeka vele phambi kwabantu, uSawule wacasha. Bamfuna yonke indawo. Ekugcineni bamthola ezifihle phakathi kwemthwalo, base bemkhipha bamisa phakathi kwabantu. USawule wayemude kunawo wonke umuntu lapho, futhi ebukeka kahle impela. USamuel wathi, "Nayi inkosi ekhethwe uJehova." Abantu baqala ukumemeza, "Mayiphile inkosi!" Ekuqaleni inkosi uSawule yayimlalela uSamuel futhi yenza konke uJehova akushoyo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi yashintsha. Ngokwesibonelo, inkosi kwakungafanele yenze imihlatshelo. Ngesinye isikhathi, uSamuel watshela uSawule ukuba amlinde, kodwa uSamuel wangashesha ukufika. Ngakho uSawule wakhetha ukwenza yena umhlatshelo. Yini uSamuel ayenza? Wathi, "Bekufanele ulalele uJehova." USawule wayezofunda yini ephutheni ayelenzile? Kamuva, lapho uSawule ehlasela ama-Amaleki, uSamuel watshela uSawule ukuba angashiyi noyedwa ephila. Kodwa uSawule wanquma ukungayibulali inkosi u-Agagi. UJehova wathi kuSamuel, "USawule ungishiyile futhi akangilaleli." USamuel wadumazeka kakhulu futhi wathi kuSawule, "Ngenxa yokuthi awulaleli, uJehova uzokhetha enye inkosi." Njengoba uSamuel ephenduka ehamba, uSawule wabamba uSamuel kwakrebhuka umphetho wejazi lakhe. USamuel wabesethi kuSawule, "UJehova ususile umbuso kuwe." UJehova wayezowunika umuntu owayezomthanda futhi amlalele. Ukulalela kungcono kunomhlatshelo. USamuel wokuqala isahluko 15 iverse 22. Imibuzo. Yini eyayifunwa ama-Israyeli? Kungani uJehova alahla uSawule? USamuel wokuqala isahluko 8 amavesi 1 kuya ku-22, nesahluko 9 amavesi 1 no-2 no-15 kuya ku-17, nesahluko 10 amavesi 8 no-20 kuya ku-24, nesahluko 13 amavesi 1 kuya ku-14, nesahluko 15 amavesi 1 kuya ku-35.